Chenzikiriza chimanye, chenzikiriza bambi, chenzikiriza chua balala, kubanga kema siba, chenzikiriza techiswaza njagala nawe ochimanye, ni memba wakanisa, enesiza kulomu sambu, echigamba chaka tonda, echogela kubusatu, chitafu mwana no moyo, no mutonsi era bukiriza, echikula chafe abantu. Omusajja w'omukazi tuli mu lutalo lunene Yesu yatulwanirira
Zikiriza nti Yesu yafa n'azuukira ate nefuna n'obulokozi Yesu we yaleeta ye anyamba okukulanga ndi muli mu kkanisa gye yatandikawo omulimu gw'ekkanisa eyasigalawo nabo nkumanyi
Omumu mu Kristo wammaze bukkiriza okubatiza nkumanyi era n'ekyo kyekutegeeza omubiri n'omusaayi ebya Yesu byonna nze bikkiriza n'ebirabo by'omwoyo tubifuna olw'obuweereza Chenzikiriza chimanye, chenzikiriza bambi, chenzikiriza chua balala, kubanga kema ziba, chenzikiriza techiswaza njagala nawe ochimanye, ni memba wakanisa, enesiza kulomu sambu.
Ezisimibwa obufumbo n'amakana byo mukama yeyabisawo
Zikiriza nti Yesu awerezeyo mu ggulu ze mulinda okudda omulundi ogwokubiri abafuba kusukira n'ekibyolo kiggwewo n'emyaka olukumi tufuneze ennungi empya Chenzikiriza chimanye chenzikiriza bambi Chenzikiriza chua balala kubanga kema ziba Chenzikiriza techiswaza njagala nawe ochimanye ni memba wakanisa enesiza kulomu sambu Chenzikiriza chimanye chenzikiriza bambi Chenzikiriza chua balala kubanga kema ziba Chenzikiriza techiswaza njagala nawe ochimanye ni memba wakanisa enesiza kulomu sambu Ni memba wakanisa edamu linda okudda Yesu